mata iya dimma wakati neme mma e akwale chukwu ebube ihe ebube me ọbata obi okwu ọbata obu agha ọbatara be nwanyị agha n'urie nwa o ọbata iya dimma wakati neme mma e akwale chukwu ebube ihe ebube me
Chupa, baby.